tababarku oo ka saabsanaa xirfadda aasaasiga ee caafimaadka iyo weyba laaka gebigebi magaalada Berdaal ee gobolka Bay kaasoo yataab giliyaasi macadka caafimaadka ee Kobciye hirow ka tababarka weyba ku qayb galay gudoomiyaha degmada Berdaal ee maamulka macadka Kobciye dhalinyaro bilaan iyo masuuliyiin kala walibana munaasabada shaadooyinka laga gudoonsi ardayda ku hadalayna aanu ku mid ah masuuliyiintii hubnoogashada duwanaayay ee bulshada ku qayb galay iyo ardayda ka dhiirigelin iyo sii wadan walbarashadii
marka reer Berdaal meesinaana hambaliyo bulshada sarmara in insha Allah ta'ala meera jeeyay in deegmadu dad maskax furmo dad walbarashada andhiga nagulo
UB International College iska maabiye kulliyadi walbarashada waa qororsiga yaqluu waa UB International College anan mahadnaqay
tankood anan dirdaar moomay waxaan dhalinyaradan oo sharafsan leh oo qiimaha badan oo gabadhii horey bin iska jiraan inta fadhiyan dad shaqeeya iyo dad waliba wali shaqaan deerne walbarada ay ka jiraan iyo dhan ku faa'iideysan barnaamijkii halay horumarin nafta ama basic skill ama general health practical ki Kobe International College oo Pedro ka dhisan halii le jeeladeen aku qaalin degmada Berdaal inshaana horta ka hadlay meelana macallimiinta iyo maamulayaal iyo kulli iyo meelanahan maansantin boqolkiiba boqolana hasantin waan meelanaha dhawaada
ilmada intii yaraha aragtay sidii markii aan fikir waxa ka soo kusii badan hadana ina ay nus dignay dhaqtarka tanis arnay dhan fadayna wax kale taliya oo aad bilaawto wax barasho si aad hor isku wada fadhi dunida uu doonay geeka inaad wal barato makiil inaad jeedan barto makiil inaad baydhawan barto kaliya ma keenta inaad internet hala ay gasan in shaqada loogu darkas maba sidii dad darmay gala koodi sambaradaasan loogu dii english kaas u dhisay arazo la sinyala barafada kala hal kortaan loogu dii english ka waa furah koowaad deeq in shaqada bulshada ay kala qabso kor dunida kala daray kor gool kastana in shaqada ka keenay hadii loogu dii english ka hoogaa u dambayta taasoo ba sidii dad darmay in sidii jidid jidida waxa
asana shuu ama barnaamijka isii baratay onahay maadka qabiyas degmada geesi ee ka faraxsan hadii uu la baxo waxbarashada wasaaradda waxbarashada ka dhahayna waxa uu la taqay onahay naka kabahay talinta degmada degmada taato iyo heshiis ku maamulad oo barnaamij isku dhisan oo aan baran helay oo baasi aftiin si baa taalay in badana ardayda oo degmada in badan san aragahay ee ina ka maasaytin badana dadka oo ay ugu jiraan inoo leeyahay warbaran dhinaca caafimaadka oo meel fudud degmo ku fadhay gabadhii geeka shahaadada oo ah tababar oo mid galay qaadatay leela mid ataha gabar oo lahay habardaasi ilaa koobrad yada yada hoti ila muhiimay ay inaysan baratan qaab oo lahay waran dhayo taas oo dhan waa aska caafimaadku ninka ka fikiraysan sheegay kharashi
gobolka barado ilmaga caafimaadka ee degmada Berdaal iyo waliba fursad yeen ee ta dhalinyaro jeel iyo baradan caafimaadka siyoonkeed ee gan bulshadiyo